omuntu bwakomawo ng'amaze ennaku taliwaka toyinza kumwaniriza kuti oba kulikayo gyova abantu bafiira ku makubo ennaku
zino naye ovaawa
gyewantuma
kale kulikayo sebo gyewaddukira badde simanyi nti olikyusa noteeka kwezina ennaku satu tozuuka wano mulamuserunjo giyakedde kumbuuza wajobeera ng'ennaku zisukulumye n'ekyokumuddamu mazima zaakirabye badde ndi wano ng'otusookeeraganye kano obuwowo bwowunya busukulumu ne neewuunya wa gye bakuyonja batyo kale olabika gy'osula wayonjomata gyewaba wakwerabiza nondeka mu kuyumba guno kubuulirako ng'agamba baze wange toleeta busungu kale ne bw'oba ggwe era sooka otuleko nkubuulirire
genda mu maaso naye siraba kyoyinza kumbuuliranga ggwe ekisooka oli mukazi wano n'ekyokubiri nze neetwala kuba ndi wange
naye mwami byonkola bigenderere wano makago ntuddewo okulwanga omu tewanzija waffe nti abeeka baasiima mukulu wange gwe wali olina makamu muno nze nga ndi katonzize muyambenga walaba nvumbye muno ndigitirira saali mubiinange ne nkuganza wano mukulu wange olwakimanya yagenda bugenzi nensigala nfumbe gye yafumbanga zaakwabulira ate nawe wakkiriza saateera zaakwagala mbugenderevu kijjukire nti gwe wanfukuutirira kati weerabidde byonna byewalejjanga nanga onfudde omukuumi weneenju si byambalo nti ofaayo nnyo okunnyonja sikyaddayo waffe kuba nti abaaba oli n'abazadde bannyiwa tebeetaaga nasigaza ggwewo ekika kyange sandyagadde n'ejjuse lwe wankwana nali ndi bulungi ne baaba nga twetaaya soogedde bubi naye kikyamu nnyo weekubemu si kituufu kunjeeza wadde nga wanfuna oyise mu luutingi
basooka kwewussa ganaamaka gagoddala nagakwasa nokkiriza era ddala ogakuumenga siraba nnyo kimpa byakutta matumbi wano ng'ate nkimanyi ewaka eriy'omuntu nange wenzisinkana abanywa nga twenywera oluusi bwe butukyako okwekeeragana zijja ndi mugumu mmanyi eriy'omuntu era ekituwasisa abakyala kwerinda iwe nsulayo awaka eriy'omuntu na bino byonyumya mbunno wabaolweka sinnaggoba mu maka muno kikyoyomba mulaani gye nkuwaguma wateebeddya n'ekyokubiri okumira embeera oba emirimu mingi nga muli okoowa kanje nfuneyo omujja wakuyambenga oleme kulusa n'otyo nga toli omu ate kirala weefuge togwagwa wala mukumbubira sookera mu kwebuuza ozuula amakubo ddala mwe wanfunira kino omulala yandigayitamu okimanya gwe bw'owulira byenkola bisukuumye laga epoliisi abaayo baatutawulule oba ddukira muganda wo gye yaddukira ye gwesivuma gwesikuba kyoyomba zimba enjubu mpasanga weefugira naye mwene yange weewombeeke byeyo bw'olemu ebyo ng'onsiibudde ebyomukyala wange mu bimpimpi
wange singa namanya joli wotyo wefula sandi chikoze nobutai mama musango kubanjira byewe manyiti wafunza atanga chejijera mbutufu wasitamya ajo yakalondeke komujalo mulala elena kwesiga tenange kunyoka byonzira muvyongera mukuntisa erandegete bwesiri mujala waka kuma bibyera ndi mundu wefunira yo basinga namanya nesikemwa owokukabire naku watwa ukanya nabejikane banyi wanagwagwa wala nandiraze mube ng'anda abanji batyo buli omu atya okwetiza we bakumaganyi kazinyoka nti zenna zitankuula era njiza omusajja obutamweyinula kati nvumagana olubuto olwanzaala sote luntumanga kone jeegule naye mwami nandibadde wansuula maliridde jakumala gagenda ntyo nyende mbuna nsiwe bale bye wankolera
Kazito choyogera sina chimanya Oinga gamba nyonyize nyoko suke mnyo Kadomu sache owe vange ya kuburata Kewansi kula kumuganda oli Chimanye kwe wanovya mkazi wange Toba kuneti wakuti antigenze So ye ya kumira koku wako wange Katimpuli te uvyo yoke ambo ya gara kenda Kenda mkuru omuno nijari Mkumi omu jari ye katichi Wekendo nunye ya talifau Oyogori siwa kuchuzi nunju Zesabi manyirebio mwana wange Mbabo mkikina lakonku batuwele Ole tene petizonzi kore zenga Ole okoyo leso uchara musi Kasecho umolati kwa tulite
Sebabente labate wengu byesi changu kunonda wowe kabira batantu mayo yaye lwati mama wanzala ii ndabye nakwetagenda kutya